me not on you. Don't see you barot. It is gangin' and was bang, yeah. Babule la kulina ni hule. Babule la kulina ni wakwani. Babule la kulina ni uti. Guys, you mind your business. Babule la kulina ni uti. Babule la kulina ni hule. Babule la kulina ni wabuzwa. What the fuck, man, your business.
Babule la kulina ni hule. Babule la kulina ni champagne. Babule la kulina ni shoni.
Call me, it's Kirky, it's Kirky.
Mind your business.
I got your business.